Fox made it.
Cha ajabu munishiki unigusi, ila moyo wangu nyanga nyanga. Mwili wangu aufutwi aupigwi, tatizo moyo wangu unashindwa pambana.
Got this feeling.